studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde alal bare nay lewru janvier hitane 2017 jana yamde soke du studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do nuhum jire won to boggi jambe to umar waygal yottinan taw do kabaruji li sekira bon compétite wi de tiagal ko laamo kany union européen cinnini communiquer ko fa handi dum wondi e waddude halaji leedi meden di kenyan yimbe la gombe to kayitobe be kollitiwde be kaja laamo labbino no di do golleji ngorri le on do wattu fu kawrtal waddo bomako do sukabe jokolbe be gonde hokkude yero mabbe tinno cela ko njata njola ko le majjube ngadi noddango fodi e lamo kanyudu yeltin le hen dati yawa yal hono sukabe jokolbe kan hibirde golleji le leedi meden di kawrtal ngal noddiri afrique france balde jena heddingal do kawrtal wada le leedi meden di le majjul lamo be puddi golleji debi noddiri operation sotorma le dido golleji be jaya yal hono ngal wurnde han labirde farde kawrtal ngal wadde le leedi meden di itane 2017 ko laamo domtira ko an heewi sanne dum won dati nayiride bangal ndenaagu non dunke ande kulitirwirle leedi meden di le majjum be bi laamo han yetti le hen dati kesi wattu jono hono kabaru waydi jam e deddere wori le leedi di sekrabi on sembe kabaruji di min jogini on do bete ande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedaade fa handen ko ndudo talkuru tonga ko idon wondi e waddude kal kawral dum wonana an ka jeddi mawdi le leedi meden di wattu jono talkuru tonga ndo hakkunde union european kany e lamu o le majjunto kayitobe kollitiwde kenyan won yimbe la jaltobe ton so ton majere mudum be kollitiwde wattu jono be kaja lamu o labbinono di do golleji ngorri tiagal mudum de micce teden wi dum won yimbe la meden be galla kaytaaji gombe to france tobe be ngadi no dakere mabbe mawnde dum le consulat mali gondo to france to to jono holli tan wiyende do dakere be pamri do hen laamo holli tiwde huncina himmeji mabbe di hore fa keben famtade kede muhammadu samaseku
majoto be waji binni be faccintine fa laaba kala ko woni der talkuru do laamu leedi mali e union européenne signini sabi be kollitiwde hala signin gurgul ka yawti fay goto dulla wiide region kay o yo nokku yimbele gonbe jollari no feewi nafakaaji ballaaji mabbe der yirwere mayre famda fay sede holli tama wiide der hitande 2016 de ko biri millionaji temre tati kalisi euro woni ko be nanni e nder almusadaji jande e cellal majotobe kollitiwde hana fe sakirabe mabbe aybinire ni enne be bi hidun be ngotata fe yidudu dido sifaji yaltirgul dibbe leedi malibe ana wara jonte kewde joni ko imma daraji puddi wadede ciagal ko kanko ministry leedi netherlands ko woni do leede godde sifima do kabaru talkuru do leedi mali sinni bangal yaltirgul kala be kala mo jida heddoto mabbe tun kalamu ko be leedi malibe jeddi dum labi kewdi
le on do wattu fu kawtal fuddido bomoko do sukabe jokolbe be gonde famminde yiru mabbe tinno cela ko njata wakkati furko wattu jono be gonde famminde ben hono kutteji ko tongi do witta witta tiagal mudo be ngadi noddango fewde e lamo tinno yaltin le hen dati wakkati jono jaa yalla hono golleji kani wadire le leedi meden di yalla sukabe jokolbe an keddo do kede kanko no dirte do seku siso kanko ndedo kabaruji ndedo waldinde no dir cause mali ko ma halido hen do faccitango muhammadu samaseku
aujourd'hui on était face à la jeunesse
fanda kartal halingal fami martina kumba be leedi no haniri do kabaru talkuru yaltin gungul holitinde be wiide dun an hani ngada ne leedi men di imadraji runo europe ana wondi tilaji mudun di leedi men di dun ana wodi ndenno yo mo fuf hinno ko mudun bilin darda politiki koobe hala nan en e yimbe la ko mani be kabaru dina fa yottade bale sukabe e kanye fedde kafo en yo mo fuf min tamondira juude anden wiide dun tilalaji ngoddi ner gura men de sawi mi tayagul njolari ndenno min ndar lam o yo tewtana dun dabare yalla patti sakira amen be njalta do woni do yaadi faynder galluji amen de wana hala yaadi tagal leedi kambe pabotobe leedi mali be dun ana kani wattande on nokko hakille yalla sukabe men be ana keba ko kinno do woni do bittino dun tuttude talki sakirabe amen gombe tumabe tun gila dubi kiwde
dizaine d'année nous les demandons de les régulariser
mali koobe gombe to france to gonno wadde majere muuden le consulat mali gondo to france to wakkati jono holitaweede be darni majernde sabi de kambe laamobe pamri be kollitiwde himmeji mabbe di fulamo wi huncena dum hore fa yottino passeport ngaydi kani hebireedno be kollitiw tiidalaji tongi do hen di laamo adi ki widdi do tiidalaji buytoto keda kanko no docteur Assouman Sissoko kanko njeda o kabaruji do non walde mali koobe gombe leele el europe kani e france be ngala kaytaaji be ko mo sifi do hen do faccitango muhammadu sama seku
gouvernement o jabbi yo dabare fiya no talgi di fewni tano yawiri fayso be jabbali kabaru passeport o billite e kartal nilangal won ko yari yeso jati den no kala ngadudu avec totete rewul ngul jomo wawirta hebdu passeport mudum fode kartal nilangal yaltuli e hakile amen dum yo moddere mawde non dum latto sababu yimbe le hobbe domanobe gila jonte e lebbi kewdi talki mun en mu inenu yawiri bangi goddo dum min dawran no talki der consulat jawnirta mu inede yalla jamar na basa ju inde talki mun hono nyande talatare ma alalbari en ngarana di kasin nyande asawere ma alan en denno yalla mu fufona sulta min pian dabare takki di mbawa ju inere nyande fuf hono dum e bandon woni kulam ko be jabani ka min kay bandu dum fuf wata gollede fa yot
on va veiller à l'application de ces accords
sekirabu so ngabiddo bemal amé andé ngal odo baynel tirton mi jojju modo hello amé ngal mi noddata phase Facebook et compte Twitter studio tamani holli tindi wi'de golleji dibe noddir opération sotrama dido golleji puddi leledi meden di faabe de yalla hon labal hani wadder le bamako fo e mangal mudu farde kawtal ngal be noddir somme Afrique France ngal wadde leledi meden di le majjum be kolliti wi dum won mobilaji di yimbe la be natata le mudon di dido mobilaji be ngara joddinde le hen kaaki do tulele kan wattede kede kanko noddirte Abdallah Koulibaly kanko laami hono golleji kawtal ngal be noddir somme Afrique France ngal ko mo sifido hen ko dido golleji ngarat nafude do fottitango Muhammadu Samaseku
les sutrama dren 80
ok chapan en jetton do temedron jamarande ana nawtoro sutrama nyande fuf denno so beedo fuf berena ma famu burata nafude ko heewi mabbe humbitete wiide manaji kufi tigaji en ma namasa en hana faddede do lawi der poubel di hani resede paman wiide dun sono dido gulleji puddi ana hani di duumo yalla ngalure bamukonde ana laba horejo lidri hafini min hitande gulleji bangal landinal kawrutal ngal ana hani gulleji labal ngalure de jokka gullede fay tiagal ngal kawrital kambar dun ministre o ana wonno do denno minen kay watu sarta o yottigi tan min kinoto guddum ka ana hani le galleji amen di mu fufami na kureji mudun yalla idum duuma
be kollitiwi de wattu jono mali hebi ndi woji diddi mini terrain kani natude le hen dum e tawede fu dunke ande kabaru no jam e dejere worri le leedi ndi kollitiwi de lamon han heedad le hen dati ja yalla hono de nago han wartude le mali fu e mangal mudu tiagal mudu be kollitiwi no leedi ndi worri no jeewe yalla hono soldats e gombe leebe kanye gombe doobe hono holare hani wartirde hakkune be do gollitobe kede kanko no docteur Serge Daniel o yombali fitodo dewto o journaliste o andan ono kabaru jam e dejere worri le lef sa hengel ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
La première observation que j'aimerais faire c'est que
rendere ko takimi be tino yewtude kabaru denago leedi malindi wakkat jun o mongal pa mbé ma police ab mbé ma gendarme mbé mbaba fe hinnaade kabaru mudu mbawal dum li ko jabbi mbaba ta dum hinnaade kabaru denago be leedi malibe denno an hani ka kabaru de kebe so ni dum wala fay hundu wawta ka dawrede ka pamen wiide dun wona kabaru ka kabaru tanno an hani kambe solla sabe gombe libe beeda holade horebe mabbe be horbe be don kan wattande hakkille kala ko woni needi yakawere e jande denno sifa kabaru larmi meedo jaati hani yewtede fay boyal jaati mi yihi wiide lanaji diwoji wolde kebama guddi dun ana lawul warde kabe pama wiide fay so lanaji diwoji wolde temme didi woni ko heba so ni kabato be lebe kunta naka hore mi mbilo wiide dum fuf dum latto
mel différentes forces à mon avis ça ne fonctionnera pas
Union européenne et Royaume Uni ngoni faabo tobe studio tamani
dam jurnede en jeyno on ni les réseaux ngaji di en puddirado tumbutu do faabe jeyal hono demokrasi hanni berde li lamu tumbuto fo e mangal mudo kanye kabaru kebe do wonono faana kawrital puddongal to tumbutu to nanni ni be ngal do kawtal yo walde wonde to humnide kabaru yirwere do to gorkal suudu sar wosi humnide hono kabaru haggitere lamu ndu te ngardam faado segudo be bisuko jokkolo goto mo dubi mudum buru dubi noga e nayi iwowale dene Dar Salam kanyum wari ton hore mudum o do suko jokkol be bi wuddu hore makko le gawral so hirti hore makko tiagal ko hono dum won mo sabbi ton holli tawer suko deb mo sabbi kanyum jambi mudum wadi so golli o do golle se yurute ngardam faado duanso do yimbe le joy en kabarde holli tawede kany en nani nokku nudde te karsani idum woddire duansa ko yata kilo nga chapan de joy e joy be jehi non to amir o won to jaati am be wutti ton yite won do goto mo barmini ton le majjondu hollitaabe di yonta debbe non de be do yimbe le be naati le o do nokku dum wadi sababu so neddo goto heddi le hem si urite ngardam faado kuchala do be kolliti wiide maire noddirtel Oumar Dembele wakkati joni o fuditon golleji makko le duubi joodi o anni lama do holliti wiide yoga golleji difu ngara nayiraade no kuchala han hibirtol yirwere le majjo wadi noddango fewdo yimbe lo gombe ton be futtino dokkindira juude se urite ngaranti minire faado kulli koro do be kolliti wiide wattu joni o sa ewi dum wonon to kulli koro to be bi won kasara ngado ton le lawol nokku noddirte be sira kola be kolliti o do nokkan woddiri kulli koro ko yaata kilo ngaji chapan be jeegom o do kasara wadi to hono altinere dabbinonde be bina gotan donnano camion kanyu yeso nato ton e car do wadi sababu su yimbe le joyon kanyu ngun barmu be li hen yimbe le commune be kabar saper pompier be kanyu en jeso pabu yibe do barmu be se krab do katte nyalom hande kabaruji mede dimi juuto sane hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade hono andirdon no do e sedda yutre mede de ana chagal wassalam.